Dogola obeza. Unari kuti monse mudziko nimandiponya miyala. Chisaka chayake nchiri chidapemba kutwani mwana mwariwe. Ada kuzamitsa ndani zechibisa lano chihoteli. Ha, mteladi ndidali wankhungu ndi kupenya. Ama pikusa kuli minadi maso ndakhulupirira. Kuwoma kwa mtima wako ndiphelezero la chikhalire. Lacha adali zabwino ziri mtsogolo upirire. Kuzuna kwa chitaphuki mphepete mwa ululu wakamtsatsa uwondisautsa mochita tsatsatsa nkumvetsa kuti tsa kwachokera pa chinyontho cha phara lako kulambalana didatsogoza pa iwe maso ali 2020 kuja kudali kulunjika kuchipululu cha mphulupulu kupeza gombeza lomeza chisanu nkusanza juu kudzinga konga uku nthuni mfumukazi yanga Khadija Aisha Fatima Hanifa mwedulo wako kungedwa kankhope kakoko kankhope kosalala ngati zina lobatizidwa kungoliwo nkodzidzimusa changa chofumbwa chidwi inde chidwi chodekhetsa mtima wakusililawo bada lachita zochi mdzigongono mwangamo wandipangulira ndiwe dziwa ponditengera kudokolokola mitima yodzikhuthula khuthu kudzingira chikondi ndiwe chozizutsa changa moyo uno mtheladi chisisila chikati bi panganga yakoyo ndipo ndikulowekedwapo nanga kazotsondi pachizanaye okwangwanula manthu angokomedwa mgwembera maso nkukuthokozera nchani choti nkutumbula thunza lokupatira chisangalalo mu mtimako ndiwetuma ndibentholira chilimbilimbi chandi chosoona kuimbira tikokera pansi pwenti nkugwa ti uku ndikuimba lokoma nkunyadwa kwaninditseka kwatheka la chipembezo changa dzisase fumbi lonyokera mkama mwanthulo chileke ichocho kutengera pansi pabowa podutsa mphepo zodekha ndi manyanzi madzi othanga tabanja la jambo alineng'a kuti bonitsa wongola kwake mbalame zoyera zobikula msomba zili mbwe maluwa mlengalenga ndiye dziwa chathuchi sichongofa mphuka ngati mkodzo kusadabuzika kuseya mitima yobubuluma ndi unyamata yosweka chikondi chathuchi mchomangidwa chokera pansi pa mitima yathuyi mitima yomvetsetsana ndi kulemekezana.